la la la. Oh mama, mwenzako nina wivu wa mapenzi, unajua na kupenda
wewe, wewe.
Basi ona, mimi kwako nisha kufa sijiwezi, unajua na kupenda
wewe, wewe.
Moyo unakudunia wewe tu,
na kupenda, na kupenda, na kupenda.
Moyo nisha kupatia wewe tu,
basi nenda, basi nenda, basi nenda.
When I look into your face, I saw my blessing. When I want you my kiss, you give it a blessing. When I want you my pop, you don't want to miss me. Be forever my bestie till I death. Moyo unakudunia wewe tu,
nakupenda, nakupenda, nakupenda.
Moyo nisha kupatia wewe tu,
basi nenda, basi nenda, basi nenda.
When I look into your face, I saw my blessing. When I want you my kiss, you give it a blessing.